Kuleminyaka emngaka sinimeta nasebenzi manje nitansa funelutho Kuleminyaka emngaka sinimeta nasebenzi manje nitansa funelutho Manje nitansa funelutho anisa funelutho kwethu manje nitansa funelutho Ulesiskates ngaka sinimeta nasebenzi manje nitansa funelutho Ngola moya wami ohlo inhliziyo yami ungaze ube namakhufile ushise mazwi Ngola moya wami ohlo inhliziyo yami ungaze ube namakhufile ulahle mazwi Ngola inhliziyo yakho bafo ohlo inhliziyo yakho ungaze ube namakhufile ulahle mazwi Kuleminyaka emngaka sinimeta nasebenzi manje nitansa funelutho
Ungaze ube namakhulu ufike ulahle mazulu